Follow Cook Studio Africa every Saturday at 8 p.m. on NTV and on YouTube.
Alo, wewe mbaya?
Kio kiongozi Dundachi. Nakubaliana naye mwamba na mimi sana kwa kitu kama dai kiki. Wewe tadafuti. Nisalimie mwanangu baby mchaka mchaka ule sio baba.
Yaani safi tu.
Wewe majeda. Ah. Wewe kaka kula mwamba nakubaliana naye kiongozi. Na mimi sana watu wa kusaba. Wa kusababisha kwa sio tu. Ya mchaka mchaka ule sio baba. Wewe kama mwamba. Wewe tena na kuchomone. Kuchomone tisi kwa kichomone. Kuchomone do yo chomone. Kuchomone do kumshina chomone. Kuchomone na kijene chomone. Kuchomone do mime chonyone. Kuchomone do godi si chonyone. Kuchomone tisi kwa kichonyone.
Kuchonyone
mama fanya siku watu walali chonyone. Kutiyo mime do godi si chonyone. Nafanya siku watu walali chonyone. Walizofaita baba feti chonyone. O mama chonyone. Kuchonyone mshina chonyone. Kuchonyone pita tomo chonyone. Kuchonyone do godi si chonyone. Kuchonyone wanasema najona wena jona nikipita najona wena jona dogo ni sina jona wena jona nikipita najona wena jona kama vipi ana shida mama silipatie nikalie ba silipatie mama ana shida mama silipatie nikalie ba silipatie kwa binadamu mbaya wana sila mbaya binadamu mbaya wana sila mbaya wana sura mbaya wapo kama papaya wanajifanya rafiki kumbe wote madui wanakosa binadamu kumbe wana roho ya chui wanatamani wapakue kila mola alichopanga anatangaza amani huko ameficha mapanga huko ameficha mapanga chomone weka mwamba
halo 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 majamaa eti ya makola mwamba tuwape chaka chaka babu na mimi sana majeshi watoto manyamala watoto mijeredi watoto ndio kimkali wapita na kusalimia mwanangu pachi na mama na kubali mwanangu watoto iraki watoto iraki wende baba na kusalimia mwanangu
kwa
na kubali sana kukufu masta na mimi sana wase watu kwa bise waki kijadu na kusalimia mwanangu chaka chaka china wapita tobu wapia chaka chaka na jelea babu wakati kama vipiji one kama majone na chafuta kujione kama majone wauni wakujione kama majone kwenye kipuli jione kama majone na katika kijione kama majone na chafuta kujione kama majone kwenye kaka masinichi mama uwapitia bari kizibwa sidada uwapitia bari mama masinichi mama uwapitia bari kizibwa sidada uwapitia bari majone mama majone masizibwa kijione kama majone na chafuta kujione kama majone kwenye kaka masinichi mama uwapitia bari chafuta kudada uwapitia bari mama na mchina mama uwapitia bari dogoli sidada uwapitia bari weka mwamba weka maneno mwamba uwapate amini duwala kuku walimpati wewe duwala kuku walimpati wewe unanifanyia baya linakurudi mwenyewe nafanya baya linakurudi mwenyewe sina bali na wewe mimi na bali na pe sina imani na wewe mimi na mani na dini na acha nafasi pia na ekaidi ya kuwaua alibino na hiyo sio tabii na hiyo sio tabia jamani na hiyo sio tabia wa hione ama majione matizimo sijione ama majione kwenye mama tafuta kumama wapitia bali sizimo sidada wapitia bali tuende mchina mama walie wachapulie
nakubali wasee watuko bise bise wanakwa na hili safi tu usio nakubali wasee wapamoja jikoni weli jecho anakusalimia jima zozo mwazo mwisho usio watoto Ethiopia weka manda jebabu anakusalimia jima deku mwazo mwisho usio weka mwamba weka chone bado chena Umaumo bado wasee wa mchezano ngoja ni wape kibano wasee wa mchezano ngoja ni wape kibano serikali kali yenye sila ina meno fanya lodi sasa nayo imefika kikomo waliongea sana na sasa nafunga mdomo ninyo watoto wadogo kamniweza ta kidogo walileta complain na fujo ndogo ndogo amenipata ta kidogo ninyi watoto wadogo chezesha kila upande akila upande na chadogi kila upande akila upande mchezano kila upande akila upande na mwashasha kila upande akila upande na wajeda kila upande akila upande tupo bize kila upande akila upande mageto mengi kila upande akila upande wachezeshe kila upande akila upande twende wazee wa mchezano ngoja ni wape kibano wazee wa mchezano ngoja ni wape kibano serikali kali yenye sila ina meno fanya lodi sasa nayo imefika kikomo waliongea sana na sasa nafunga mdomo ninyi watoto wadogo kamniweza ta kidogo walileta complain na fujo ndogo ndogo Ogo amenipata ta kidogo Nyinyi watoto wadogo chezesha kila upande akila upande dogo cholo kila upande akila upande kimtu jadu kila upande akila upande idishe kila upande akila upande na majoso kila upande akila upande di Maria kila upande akila upande chande mbembe kila upande oh yeah
nakubaliana nawe mwamba weke yoma keyoma wanamsalimia watoto wa Nyamala watoto wa Mijereje weka makola mwamba Mchomone, chomone, so you want chomone.
Chomone,
you chomone. Chomone, kid and a chomone.
I
chomone, don't china chomone.
I
chomone, so you want chomone. Chomone, come up, pitch on your neck. Put on your neck, don't even join your
neck.
I put on your neck. Mama, find yourself what you are in your neck. Whether God is with you, me, John Yone.
Find yourself
what you are in your neck. What is the fetch of a fetty John Yone? Oh, Mama John Yone. Put on your neck, don't go to John Yone. Put on your neck. We join your net over when I join your net. We join your net, I do the join your net. We join your net, don't tell it on your net. We join your net, we discuss on your net. We join your net, don't name it on your net. Wamba! We got dinner, now you tapis of sea, wakati amoto bendi. We piss of sea, wakati amoto bendi, now you tapis of sea, wakati amoto bendi. We piss of sea, wakati amoto bendi, kwanza kuni fatiri, I want to tell me sipendi. They make watch and body when the ones of the day. When the ones of the day, we join your net. We join your net,
we join your net.
We join your net, mama. Nafanya siku watu wala ni chonyone.
Chonyone mwamba.
Mimi dogo disi chonyone.
Aye.
Nafanya siku watu wala ni weka mwamba.
Tia makola mwamba tuwambe. Upande wa kushoto ni kiwa na dogo kina. Upande wa kulia ni kiwa na dogo li.
Atoki
mshuasi ajari ya kusime mtuwa. Na amini sana watu watu mshashia. Wembe kaja baza na kutalimia mwanangu wa mbuna
papa.
Na kutali sana kedeka kade. Ana kutalimia mwanangu tiko na bela. Wapewa wisa namba. Wembe taliti ana kutalimia jarogi. Na kubali sana wa kuchoma. Wembele. Wapia makola kimesele. Mama jione chafuta kujione mama jione pale kati jione mama jione moja moja jione mama jione katika jione mama jione kiko kuli jione mama jione tajira kujione mama jione chocha mama masimichi mama uwapitie bali chafuta kudada awapitie bali mama masimichi mama uwapitie bali chafuta kudada uwapitie bali mama na mchina mama uwapitie bali dogolisi mama uwapitie bali chizichizi moti mama uwapitie bali tajira kumama uwapitie mama wajione mama jione chafuta kujione mama jione katikati jione mama jione weka mwamba weka tena mini duwala kuku walimpati wewe duwala kuku walimpati wewe unanifanyia baya linakurudi mwenyewe nafanya baya linakurudi mwenyewe sina bali na wewe mimi na bali na pe sina imani na wewe mimi na mani na din na acha nafasi pia naye kaidi ya kuwaua albino na hiyo sio tabii na hiyo sio tabii
na mimi sana
mtafaifa wazee wapenda mjama watoto ilaki wewe baba anakubali sana salasima wewe salasima eh bakubali sana baba yake na kaina wewe kama mama tuambi
jaba goba gola mwana kuduke au sio eh nakubali wazee wa Ethiopia wewe kama ndaje babu anakusalimia DJ Choro mwanzo mwisho sio wapi DJ Ali wewe kama wewe kama weka chwe kwesema pumsiki sado na bado niko gado pumsiki sado na bado niko gado nikichoka sana kwa sana kunywa panado mimi zako kali kama Cristiano Ronaldo wangu wewe unasemaje na hapa mambo bado picha chomu mambo bado ina hapa mambo bado masela koni wa picha gona ina masela picha ona sema tena na iruke picha ona
eh kio mambo leo sio babu nakubaliana na yeye kiongozi weka bakula mwamba weka dudachi mwamba
Alo, wewe mbaya?